تون رادو نیسا گل امریکات رادو نیو ایسا گنتا فان رومو ویتا تاک جماعتت گلگلا ساعتی لما ورک کاک ساعتی سادیت متر باندی دیدمی لما دیدمشنی سود دومی توب کرد واشنگتن دی سی رسانی دبرسون اون ویجال کم فلش ما فولین تیسن نگایا ادولیسی خودانی تورب باری اکفی نت خوم لما فکودانی سگل رادو نیو افان رومو نایل ساعتی فی متر باندی انجا کسود جرستن انصور آلا خیتی کنو لیاد دا
kano dudu bisumari na moda andita kamoltan bakabu on gumi umna warana sudanin bulchajiruf kan ummatarra mormige gesature wali galte malatte sanijiru matoto darra ke satoko
nam ethiopia bakatan ethiopia shantami sadde ka kenyan qabdeten biyatu firra galchuf turban dabre timurte agar dalle achum jira bbcin biro burundi qabdu motuma bisuniti wallabde chufatte Dr. Ruth yookaan Dr. Dikko Wario Afrikaa kibbaatti University Free State keessatti saayintistii kompiitaraati ijoollee Afrikaa gurri ulfaatu yookaan immoo akkadansa waan dhageenye appii hojjechuu jira jette waan qalee bulfan arrisanitti himna. Waan arrisanitti himna keessaa tokko du'a isaan fannaa namoonni itti himna.
Uummanni sidaamaa of danda'ee akka bulchisa naannootti ijaaramu qaamonni hojjetan murtii gam tokko qofaa hojiirra oolchurraa akka of qusatan boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa hubachiisee jira. Gochaan kunis bu'uura seeraa kan hin qabaanne ta'uu beeksisee jira. Boordichi filannoo ibsaa barreeffamaan kaleessa galgala facaase keessatti gaaffii akka bulchiisa naannootti ijaaramu uummanni dhiyeesse baatilii shan keessatti rifirandamii yookaan immoo sagalee uummataatiin kan hojiirra oolchu ta'uu dubbata. Gaaffii sana akka seerri ehamutti qabadheen jira kan jiru boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhimma sana raawwachiisuudhaaf si'achi baatilee ja'a. Akka qabutti dubbateyyuu uummata sidaamaa akka bulchiisa naannootti ijaaruudhaaf qaamonni gaaffii dhiyeessan garuu guyyaan boorii jechuun guyyaa 11ffaa baatii 11ffaa waggaa 11ffaa irra kan oolu gaafa godinaan sidaamaa bulchiisa naannootti ta'u jechuudhaan labsanii jiran. Bakka bu'oonni gumii humna waraanaa sudaaniin bulchaa jiruu fi kan waltaatota falmii mirga dimookiraasii arra waliigaltee aangoo qooddannaa mallatteessanii jiru gabaasaa Jeef Kaster tujubeetu dhiyeessa.
Waliigalteen kaartuum keessatti mallatteeffame labsii heeraa amma jimaata dhuftuutti mallatteeffamu of keessaa qaba. Fooyya'iin inni argame kun ce'umsa siyaasaa tarkaanfii tokko gara fuula duraatti ka tarkaanfachiiseef. Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Al-Bashiriin jalqaba waggaa kanaa aangoorraa erga darbee as jeequmsa baatileef geggeessameen booda kan argamedha. Waliigalteen aangoo qooddannaa gumiin gamtaan hundaa'e filannoo haaraa geggeessuu dura waggoota sadiif Sudaaniin akka bulchu ka jedhullee of keessaa qaba. Waliigaltee sanaan booda jaarsi araaraa Itoophiyaa Mohaammed Diriir paartileen martinuu waliigaltee sanarra ga'uu isaanii galateeffataniiru.
Great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment.
Uummati Sudaan waliigaltee seena qabeessa kanarra ga'uun isaa baay'ee gaariidha. Qaamoti Sudaan keessaa gi tokko qofti kan itti hirmaatan utuu hin taane adda tokkummaa walitti dhufuudhaan kan waraana bakka bu'an bulchiisa waraanaa yeroo ce'umsaa fi dhugumatti immoo dargaggoota warraaqsa kana finiinsan. Hayyoota kanneen daandiitti ba'anii dimookiraasiif dhaabachuu isaanii beeksisan of keessaa qaba.
Mormii Sudaan kan hoogganan Ibrahim Al-Amin waliigaltee sanatti gammaduudhaan Sudaaniif guutummaa naannoo sanaaf jalqabbii haaraadha jedhan. Itti aanaa hoogganaan gumii waraanaa Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaloo waliigalteen kun bu'aa qabsoo uummata Sudaan jedhaniiru. Gareeleen lamaan miidhaa waraanni baatii Waxabajjii keessa hiriirtota mormiirraan ga'e dhuunfaan akka qoratamu waliigalaniiru. Qindeessitoonni hiriira mormii sanaa hookkara ka'een namoonni 128 ajjeefamaniiru jedhu. Ministiriin eegumsa fayyaa immoo lakkoofsi kun 61 qofaadha jedhee jira.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan diisirraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ripaabilikaanonni miseensonni mana maree 4 kaleessa galgala dimokiraatota gita isaanii waliin hiriiruudhaan murtee ejjennoo jecha loogdummaa sanyii pirezidaant Tiraamp waa'ee dubartoota dimokiraatota miseensota mana maree ilaalchisee dubbatan balaaleffatu raggaasisanii jiran. Murtiin ejjennoo kaleessa galgala mana maree Yuunaayitid Isteetsiif dhiyaate sun sagalee 240 sagalee 187 aanee kan raggaasisame yoo ta'u jechi loogdummaa Tiraamp sun lammiiwwan Ameerikaa haaraa fi saboota adiin ta'in irratti sodaaf jibbiinsi akka dabalu taasise jechuudhaan balaaleffate. Afaan Yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Naansi Piloosi yaada loogdummaa sanyii pirezidaantichi Tiwuterii irratti kennan balaaleffachuu irratti akka manni maree tokko ta'u gaafatanii turan. Miseensi mana maree Daag Kolins immoo jecha Piloosi kana kabajaa sirna mana maree kan cabse jechuudhaan balaaleffatan. Ta'us garuu akka jechoonni Piloosi galmee mana maree guyyaa sanaarraa haqamu gaaffiin dhiyeessan waliigaltee mana maree irratti sagalee kennameen fudhatama dhabee jira. Murtichi jecha loogdummaa Tiraamp balaaleffatu irraantummaa sagaleetiin raggaasisameyyuu rippaabilikaanonni miseensonni mana maree irra jiriin isaanii garuu murticha sana mormanii jiran. Poolisiin Paakistaan ulaamaa Islaamaa kan Yuunaayitid Isteetsi aleella shororkeessummaa bara 2008 biyya Hindii magaalaa Mumbaay keessatti uummata hedduu fixe keessaa harka qaba jechuudhaan akka shororkeessaa sadarkaa addunyaatti farrajjee jirtu qabanii jiru. Hundeessaa garee seeraa alaa kan Laashkaar-e-Tayyiba jedhamuuf dhaabbata gargaarsaa huggurame Jamaat Uddaawaa jedhamu kan hoogganan Hafiiz Sa'iid kutaa Punjaab keessatti utuu gara Gujaraawaalaatti deemaa jiranii poolisootaan qabaman jedhamee jira. Dubbimaan damee farra shororkeessummaa kutaa sanaa akka jedhutti Hafiiz Sa'iid mana murtii farra shororkeessummaatti eega dhiyeessamanii booda torban tokkoof hidhamanii akka turan manni murtii murteessee jira jedhee jira. Magaalaa kurdoota Iraaq Irbilitti arraa namni mana nyaataa tokko keessatti dhukaasa bane yoo xiqqaate dippiloomaatii Turkii tokko ajjeesuusaa dhaabbanni mootummaa Turkii raggaasisee jira. Akka maddi oduu mootummaa Turkii Anadolu jedhamu kun gabaasetti dippiloomaatichi ajjeesaman qoonsilaa Turkii magaalaa Irbil jiru keessatti ittaanaa qoonsilaa ta'uu himee jira. Dhukaasa kanaan namoonni hedduun kabiroon ajjeesamuu fi madeessamuun kan dubbatame yoo ta'u meeqa akka ta'an garuu agammaatti waan ifata hin jiru. Ajjeecha sanaaf agammaatti kan itti gaafatamu fudhates hin jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Baqata Itoophiyaa nam 58 mana murtii keenya torban dabre keessa qabeetiin Itoophiyaatti ofirraa galchuuf qabe kaane agarraallee arkuun poolisii keenyaa jiranii jedha. Galmoo Daawwiti oduu Naayiroobiin wargan.
Dhuma ji'a adoolessa darbe kanaa gaafa 29 ture hojjetoonni waajjira tikaa mootummaa keenyaa lammiilee Itoophiyaa 58 mana tokko keessatti kan isaan to'annoo jala oolchan. Lammiileen Itoophiyaa kun seeraan ala gara keenyaa kan dhufan yoo ta'an Naayiroobii bakka kaayyoolee jedhamu mana keessatti qabamani. Sana boodas gamisa darbe kana mana murteef kan dhiyaatan yoo ta'an manni murtii keenyaa makarraa akka biyya isaaniitti deebifaman murteessus warri kun garuu amma waajjira poolisii keenyaa keessa jira. Ajajaan waajjira poolisii kaayyoolee kan bakka lammiileen Itoophiyaa kun jiranii Komaandar Kosgay akkas jedhu. Komaandar Kosgay waan jedhan. Warri waajjira tikaa isaan qabanii as fidaniin waajjira poolisii keenyatti qabnee jira. Mana murtees geeffamaniiru gara biyyaatti deebifamuudha eeguutti jiru jedhu. Lammiileen Itoophiyaa kun qabamanii erga waajjira poolisii kaayyoolee gahanii gara mana murtii makarraa geeffaman. Yoo godaantonni kun mana murtii kanatti dhadhachaaf dhiyaatan dhalataa Oromoo dhadhacha kanarratti ijoollee kanaaf afaanii Jaabir Shee Ismaa'eel waa'ee godaantota kanaa gaafadheen ture.
Namoonni kun lammii Itoophiyaa ta'anii namoota yeroo garaagaraa garana Keeniyaa seenanii. Keeniyaa seenanii eega jedhan bakka tokkotti walitti qabaa warri isaan deddeebisu kun bakka tokkotti walitti deddeebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tikaa Keeniyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessatti qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman eeriyama kaayyoolee kana mana haaraa ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatiin mana fincaanii of keessaa hin qabne kan bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo lama sadiin takka bakkeen nurra jijjiiranii jettee nutti himti ijoolleen bakkeen maan isaan itti jijjiiranu bakkee wal fakkaatu akkana kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatullee keessa hin jira afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kamii dhufan warri kun?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhufte illee hin jirti irra caalan isaanii immoo naannoo kibbaatti ijoollee dhufan hawaasaa Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a ja'a akka mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Jolikuni namota yero baye fi as mana ke satu kam famani turani manni alani tifama manni san ke segalan kuni balbalalama kabalan nama isan kana yero to koto konya ta gesutu da boy sani gesutu balbalalan tichu fa isawani be kan to konjiru nama jia jaha mana san ke sa grupi kana ke sa ture tujira nama jia furujia shan ture tujira namni tika nama jia to kwachi ke sa ture tujira yechu
mana ke sa tur famani manu jetuga
wanne jetan to konjiru atuma ke sa te boy famani yero to koto ko dabbo soda wana kasina min fidafi dabbo to ko nama jahan slice jirani nyata kenya kana firechu slice sani nama sadi nyata waru maisan de debis kana to do isi akasiti sani fida male isa wanni be kan to konjiro ar aburu dim tani jirani tini so bani yechu
nama to shanta mi zadde tan qaba man kesas addaba famani be laf kan sa tala man turani
wari kuni nama kuda toko nami kuda toko kuni jole grupi jiran kana kesa inje itani jiramani Hachi fudani mana kana kesa waitabasa ni South Africa singesu jirayira ni lafa konata na gesa ni yechu. Lafa konata na yo gesa ni iddo ni iddo luku itorsi isani hachi guyasa di futuran ni hata ki lugati mali yechu. Hachi namni iddo san egu achirra bayani oru nama kesa senani isani gommana nyatu nama isan di debi sukan etibiliblani yaamani. Namni sunalkan demani bule iddo grupin duratori kana yo ergedeli sami buya itanu qaba manjiju
ajike sa kasit qaba manjiju me halli fayya sane kam jolle nu kubsatan jiru namo tashan tami sadetan kana yes
ei san ke sana monni jahadu kubsatani nyata irra kakae namoni du kubsatani jirani gara sasa qabani kanaf mana yala torban tari gesani turani namo tajan namoni jan kunille fayyan ke na bakatinun demine jirani amma gafa guya kuda sokko o jiya kana Kitala kadiman manni murti ajaja kenya malle.
Jabir lammeleni tupia kum marti sani dirga gota ganadi demi jagadi akataan. Isan ke sanamni toko garu gaye sabbay jolle jata udubbate. Manni murti esmi damagu dantu takana arge hema tarati banudize akkasuma angarabi ya takagala murti esejad. Kamisa darbe. Murten kun erga darbe guyan jaya darbus garu gudanto nikun amma bufata polisi kena kesijiru. Ajjam bufata polisi la milen tupia kun kesijirani yoma kawar riga luga fatamani debi kena nini la milen tupia kun boru yokanem mo iptan jamaat garabi yesani terga mu jalan.
They'll be repatriated either tomorrow or the day after.
Gaba Sagale America, Kelmo Dwight, Nairobi.
Radon VOA saganta afan oromo jaka sujirtan. BBC in Motuma Burundi tinirratu waligalu dadabde biro achi qabdi qofatte. Motuma Burundi BBC jikudani afuri hujido wuf balle setmure. Akka qam sauti media jalanetti Burundi in amaluma wajaka sunam dor tkhanini tanu wajjachu jirte jed. Mohammed Yusufit Nairobi Newark.
Garen walabu ma media af qabsaw reporters without borders BBC in wajjira sa Burundi ke sa chufu satin walabu ma presi biyetti akkan nayaddese jira jada. BBC in wajjira sa Burundi chufuf kan dirqam erga angawonni biyetti hojinsa akkattin fufne baati camsa bara 2018 ke sa uguran akka kasan amansisu erga dabe boda Burundi kan dura AM radio sagale America hojittin gamasit hojjetu rarraste jirti Hoganan Reporters Without Borders kandame Afrika Amaud Froger akajal anit media len kunchufamun filanno Burundi dufajiru dukanese
C'est la mort annoncée d'un débat public contradictoire
Falmi walda gege samajruf yerot umurata usatikun filanno rakko hinqabanne taayega sababinsas sagalen murmi sagalen qeqa sagalen namota dunfa inna adem safilanno wanin jiranif Gazit esoni unfa kam Burundi ke sa martinu dorsi samajiru jadan. Torbandar bek amni imi media ato ato gazit a torbanin mat anfamebaw iwaku jadam sababamak a gabasa sirrin tane gabasa jadun chufejra. Iwakuf gazit esan hujjatudle erga dole sabara kumala mafkul ajaak abe achibute insan beka minjira. Baati wat abadji ke sa kamum tik ajelfam media basu kun Radio France International jedu qabsaawta mirga Burundi House of Seaste jechun akka uguramu dorsisee jira. Louis Mugde, Human Rights Watchitti, Director Africa Waltati. Gazexeessonni hedduun haleellaan nurra ga'aa jedhanii sodaachuuf jecha biyyattiidha baqataniiru. Jaarmoliin mirga namaas angoota biyyattii qeeqanii jiran. Dargaggoonni paartii biyya bulchu kan Imbonera Kure jedhaman immoo mormitootarraan dararaa ga'aa turanii jedhan. Burundiin erga bara 2015 President Pierre Nkurunziza kan qeqxonni faallaa heeraati jedhanii fi dorgommii marsaa sadaffaaf erga isaan dorgomanii qabee jeeqama keessa jirti. lammi wamburundi kumari basadif kumashanta mataan biyatir abakataniru. Nibitikega sireauke miramtota siyasa burundif abukatoda. Partin biyabulchu biyatir ratolantumma agarsisudan namasamur mukaminu hachuch ajirajiran.
The main issue now is that all institutions in Burundi.
Imi ijon amma waltalem Burundi kesajiran martinu danta parti biyabulchu tajajilu. Kesuma waltan murtihaka hojin nojjetu teddungadda. Sababansa namonni humnoti tikanagan ajjefamajiru. Angaonni murtihaka enna tokotoko hasa jibbinsa enna esan agahamu. Hojii isaanii akkasii kanaaf kan gaafatu qaamni tokkoyyuu hin jiru jedhan. Kan uummata miliyoona 10 qabdu Burundiin baatii caamsaa waggaa dhuftu filannoo geggeeffatti jedhamee eegama.
Tujubee galateeffannee waan afadda barra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee eegi jalqabne daqiiqaa 15 yaanee 15 nu hafa. Sirba Caaltuu Butoo kan dursanii kenne Obbeeyyoo jetti. Firimbi Afuufa mormaalloo asirbine. Caaltu galateeffannee waan afadda barra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waanittaan adda barra Dr. Xiqqoo Wariyoo maqaa Dr. Ruut Wariyoo jedhaniin beekan Afrikaa kibbaatti Professor Yuunivarsiitii Free Stateetti saayintistii kompiitaraatti itti gaafatamtu damee barnoota kompiitar saayinsii teeknooloojiitti barumsaa doktorummaa illee achumatti fudhatte. Qorannoon isii Afrikaa teeknooloojiin guddisuuf barreessite barullee saayinsii Ameerikaa. Hedduurri jira keessumattuu Springer jedhan irratti kun kan illee saantimne. Ammallee horsa saayintistoota Ameerikaa addunyaa kwarkum 1,500 ta'an Floriidaatti walitti dhufaniif dhufuu jirti. Diqqeennaan uummatii teeknooloojiin qarqaara jedhee barumsa kanas seenee jette. Akkuma ijoollee baadiyyaa qoraan dhaqaa bisaan dhaqaa guddaadhee uummatni sun qarqaaruuf itti dhufee jette. Ijoollee Afrikaa gurri ulfaatu yookaan ammoo akka aduuyyeewwan dhagahuu hin dandeenye qarqaaruuf appii yookaan ammoo appilikeeshinii kompiitara hojjechuu jirti. Afrikaa kibbaatiif keenya keessaa ijoollee gara humna tokko isaan qarqaaruu jira jette waan kalee bulfannee dabarra ijoollee gurri ulfaatu maaliin qarqaara maaf qarqaaruu feetaa jennaan.
Ijoollee nam jiidanii barroo hedduu fulaan qabdu namaanaa dubbachuu hin deettu ijoollee nam deettee fuur keessatti otoo nam ollaa taate otoo nam fira taate nama gurri hin qabne hin qabna. Warrillee hojjetu dubbachuufillee dhibe waan tochi hin dandamne. Warrillee ammatan dudduubattan bisuun barbaanne.
Konfireensii guddaa dhufuu jirta konfireensiin kan irratti Floriidaatti taa'anii konfireensiin kunin konfireensii qorattooti yookaan ammoo ogeeyyooti kompiitarii addunyaa walitti dhufanii Afrikaa kibbaa keessaa akka tanaan jettetti namuma suma dhufuu jira. Maqaan konfireensii kanaa.
Human computer interaction. Human computer interaction is a human being by itself now interacting with the system. Programming and touch kunin amma. Applikeeshiniin kun yoo namaa kofuudhee quufu akka ol qabadhe waan ni interpreta.
Afaan deebisee.
Afaan deebisee and then it's write down the text. Text kan waan ni maybe for example what's your name. So what's your name? What's your relative? A cat in war around the picture. Kuhu wa nita uchara. So kuhu kana moja ni wana pechi of you. Sili kompita kuna mi ya hana ya jirewa meru. Wotsi ya ne yuki indu pata.
Akuma WhatsApp ilen, Facebook ilen, email ilen, Viber ilen. Akuma nuhu nchuftuni api njirtu kana mo application njirtu. Yole gurriya wanda genitana yole gurri ulfat. Teknolojia dunya jala namne karkaru wawo jachufi jirajate. Projekti sumakane nam?
Projekti na arkabu. Application was Jonde Dunga Arkara. Visual based gesture recognition system in Ami.
Vision based gesture recognition system jete computer in Aquariti Dubato, Arquara Latin, Dubata, Jalale Barresaf, computer in Wallace Hanijechu. Nikoria Tidemu Jirtuni, application Hojechu Jutan be yet much of the Mujurta.
One and touch project and touch, Hanama Nayamani, water and borders is today.
You have a Kenna Tunim Simil Kovtak and Sadem Tawan Livina to Jetu Fedman.
Only a ditch for the one woman come, yeah, I did done on Cabo, Boranibeta, Adaba. Adas and I wanted two and Ada to Boranicum Fatu. Jarolent and Tedurism Ganilene, Deme, only we kitty Mora, only what are they kunini. Imbat, macam mojolan amariti di oftunini, 1-300. Teknologi kan monisi nukar kartu. Information ni jadi amma 1 community 1 other 1 sim akunami fidamu. Amu jas information ni jana dibiar ni 1 am database jadi database ni kui file ni jadi komputer kan jadi asyik information database kan kesal turun tu cing 1 takkan kan le 100,000 generation gatuft. Information itu tak kabur nanti. Mungkin nama jarul itu wan ada anak kah banjir. Nampaknya kami nak kerak kah tinggal nak kerja rumah. Amuan itu wan yang traditional medicine dari Iran ini. Orang di sana ni, tu traditional medicine ni hamba boleh ni. Information tanam sistem health okay wajib nanti. Orang yang dia kandai kurs boleh ni musuh. Kalau ada wow worth it. Ucapan komputer hanyir kete. Dunia flat itu awan, awan wajar. Film saya, imbarati, awan kasih suruhan yang ia ada. Film boran itu faham dia tak boran itu juga. Fakir nam boran itu orang yang apa ibarat itu mubani fayizan. Nama kita cakap ya kini lembab jarulen apa itu. Ia kerana kami fayiz kita. Nama itu awan itu wajar. Nama fakir na, uz khalan le lana ni bukar ogus. Awan sim boran awan gadufa. Wa iralala ni wa kacuntuk pisan. Tajukamma komputer sao perbana.
Projekti tanaman je.
Indigenous knowledge system ni. System ni nama komputer hana. Indigenous nama adatnya nama kacinor ke. Naka na knowledge ni karuma ke nama. So jatam wa kac record hana orkete am kara. Marom system ni wa kacuntuk ni dende. Jadi ni komputer hana jatam wa kana nama tu story itu cini. Ya, ada tu justru mana untuk tu membuat community esa. Mana makam information tena, orkau tanda. Justru makam ini abu tanda.
Wan itu korat dana anjir. Tengah kan kes korat, wanagam korat tiba afte doktor.
Tengah kan kes afte afuri. Tukam tadi Ethiopia tu ni ICT for development for Africa ni. Wan ini teknologi tu ni gatah kisi mendetek di Afrika kerkar tu. Ethiopia tu ni bagari. Sihani hana online rekrutan jadi. Kalau mesu IST Information System Technology, beliau dapat materi fokusan ini. Tahun ini konferensi sama di Eropa, sama Florida, jalkabu jurkanal le, kasuma projek itu ni tuce. So tadi ini sama konferensi South Africa is, makani Southern Africa Computer Lecturers Association. So sakla, sakla tu leni jumhan kesa. So tu lena ma, akasuma muangkete, relaksasi, sa computer science, waktu saya university South Africa, flight fajaran South Africa kanale, kita sudah ayu, spengla ma online jer.
Gurdo kana tambah resite, kira nu nambah dia kisah gudat. Ilmu dubra, ta gudat te asgau fitun. Jolle manda te titi, jolle romo mangosit.
Amu jole dobra orang yang korso. At dia hanun leh cebaran ni, betchu malai. Amu jono kallal jole dia nulis jadi computer science kan betchu. Nampika. Jole dia nampun ni ane tinggal seru. Computer science kan sena. Sabun computer science ini kuni. Wan itu barat ya. Saya kan fakir nama tu sendiri. Facebook nuara, nama tu sendiri. Social media kan nama tu cuci kan. Application untuk kan nama barate develop tu. Application kan nama tu macam tu jadi kurang tu. One business one tu fakir tu juga one itu harga tu banding. So computer science, saya kan computer science ini kuli one tu sebab sih. Jadi software development. So one tu cuci tu tu one am finati one dasa one nama tu cuci. Nam gargara fakken application am intezer an kenya he ci fam dunya ci talchi am nani jal qabate jo lamma university am kenya he ci paratiti computer science student ni application mamma develop it application ni firan jal qabate khanamma karqas lafa ta yamma kan intezer tin ni abeci nani flajuru wal irgan kuma atijit tofu flasi mu ta ti hasini ta karabtu de flasi ti tarja ci computer science waara kamaa
dhexa. Net computeri kana kan jala tarufte filleni tanuma.
Edo gobe.
Uji tan teetina teen aten.
Uji siyara maana computer scientist.
Computer scientist.
Barnota
computeri tin. PhD qabda. Computer scientistin mena min benne tiko dides namaano jeto.
Computer scientistin kurini waan tiko chani. Am programming yana. Computer fan computer hana waan tabar programming yana ni. Database to chita web design to chita web designing to nama website to mamwa ne domno internet rata gartana nut wa computer scientist to cha mobile development dani wana ma telephone bubajira application kan chufa computer scientist to cha network dani amwana kawale internet connection dan ta computer scientist to cha cyber security kan chufa min to chita wanad
certificate yohan amma waraqat raga ha dunya ke isargat faqabda
inkabe yes ya lanqaba canada anqaba australia anqaba china anqaba kenya anqaba ethiopia runa na deen anqaba university flanders stanley vatti sa afri argade
hula khaytun certificate in fuwa wal la firda bart
eyo wa ngene
yo yenge nigana jechu jeti doctor roto fandiko wario computer scientist bokana mogeti scientist computer atik wan guddo jirta wan arkabu djabe fadde malle oribuli
galato
agifatu tagenya odua afekesan sin dagesisa president united states donald trump kan diplomatin olanan iran waye saganta misaila iran ilalchi sudan iran misaila balastik ka united states akamesha nuclearatin ukasan itilaltu yalif ukasu ndende sujedanif debi kenani jiru walgayi cabinet sani kale white house kesat gege semerati gazete sotaf enaibsen president trump iran mesha nuclearra omishura ugromu qofatuntane akawali galte barakumala mafkure shemallati semetti misaila balastik ille akka ukastu ndendenye dubatani jiru golina geegumsa ka tokkuma motumota wali galte barakumala mafkure shen irani fi gurmu biyota dunya umna qabeyi gidduti mallatte semisana katum seyoto wali galte sana kesat akka dirqamatu tuntane iran misailota nuclearra batanif furguggifamu dandan yalif ukasu rakof kusattu gafatame ture president trump timmo wali galten sun iranin omishani ukelara qabu dafum nan qabu jechuran baradab wali galte sanake sabani turan akkaran wali galte kabra dubbattu dibuf jeches ugura wan kabro rakani turan matoto duke sammo ummani sirama of dende akabulchi sananno tijaramu qamun hojjetan murti gam tokko qofo jir olchu rakof qosatan boarding flanno biyelu sa Ethiopia hubachi sejira gochan kunis buura seera kanin qamni tawda kanin ni dubbatu
badono biyo saganta fano romo jaga sujjertan metir bandi diddam bilama diddam shani soddo mi dokkeran ni jaga sujjertan ni hornat biyo inish dat kami email ken facebook ken derle ko biten na jaga sa facebook ya fano romo kam khane namo marsa internet ken nalle ra ko biten na biyo fano romo jetan yurra argachu dandetani kam khane namo nail satiralle wantro banke setto janwan diyo tanu jan biya bokonna la man erde bine wan sanittim no fusul lerra akko ni jaga sujjertan adu tan jennu sanini kubba mila jala tanarra waldurgo mi afrika arra be bila matabachu jira kanalle lalajna tarraf qamna sanu ma ansara ala khayt nagambula